mabitus nampenda vile vile kwanza na majauzi Nampenda vile vile kwanza na mashauri
Yeye mama mwenye nampenda vile vile Hata ile
kwa mbinde
kwa wanda si lazima
Mabu wani kichuko wapeleke salamu wale wote wasiopenda maendeleo yako asante sana asei nampenda nampenda sana
toto mashamba
nampenda nanipenda sana
nampenda na mashamba
sabibu wa moyo ananipenda mie Waseme, sisi tunasonga mbele Chief Kida Mauda Mwambia Musa Rumi, huni wakati mwingine kabisa
Naki mirumbo
Nae wangu nani, naishi nae
Naki mirumbo
Nae wangu nani, na la la na
Naki mirumbo
Tena wa moyoni, kanirithia mwenyewe
Naki mirumbo
Nae wangu nani, na la la na
Naki mirumbo
Walete, 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 walete
Say I'm busy with